bw'omu matibu mu ngeri gy'otolabanga babikwabulire olw'ensinga ekyuse kimanye otya oline katonda wo yagaboye ebirungi nagaba amaziga go oyo yalagira takola kisobyo yaliwo mu bulungi ne mukukaba tavaawo emisana asiibawo ekiro teyebaka mano musanyu twogera n'obwesige tuba bagumu ffenna awatali mbojani naye mukacwano mugiramu okukemebwa lwetwolesa eri mukama oba tumwesiga yagaboye ebirungi n'agaba amaziga go oyo yalagira takola kisobyo yaliwo mu bulungi ne mukukaba tavaawo emisana asiibawo ekiro teyebaka emisana asiibawo ekiro teyebaka.